Ono agamba nti oluusi batera okukuwandiikira ne bagikusomera statement.
Statement ku poliisi. Ebyo byonna byabeera kuwandiikira. Okiwulira? Byonna abeera kutadde mu katemba mu kazannyo kukusiriwaza. Toteekeddwa kubaako ky'omanyi ku nsonga ezo ezireeteddwa ku poliisi. Lwa nsonga nti you are presumed very innocent. Gwe toyina ky'omanyi oli mbuzi kw'ebyo ebyogerwa. Buli lw'onnyonnyola afande obeera omunnyonnyola byaliwo. Era obeera omunnyonnyola kwongera kukakasa nti ebyogerwako bimanyi. Kale gwe bwe kibeera nti bo beekakasa bye bakuvunaana buvunaanyizibwa bwabwe okubipuluuvinga ewatali buyambi bwo. Okiwulira? Kyonna kyonna ky'okola obayambako bakusibe kibeera okikola mu bumenyi bw'amateeka kubanga etteeka ligamba nti gwe toyina ky'omanyi paka nga bali bo abalina obuvunaanyizibwa obikakasa babikakasizza. Bannayuganda bangi b'olaba awo abo balaba bamala gaeteteggula bwe batuuka ku poliisi awo bafa gafubutuka mugambo nti nze oyo byagamba mbu nabadde mu ssaati myufu nali muyayero. Byagamba mbu nno yandaba ssaawa mukaaga nze naliwo ku nnya. Awo wennyini nnyini waagamba naliwo naye sikweza essaawa. Oba okakasa nti wandaba olwabuuza mu kkooti cross examination gali amatooke ameka okakasa sirimu mbu kafulumu kubuuza ebibuuzo abuuza kompuleyinanti awo omulamuzi obeera okimumazeeko. Oba omenyeewo kiri nti you are presumed innocent. Kale obujulizi ne bwe bwandibadde buzibu kukuŋŋaanya kye njagala okukakasa nti obeera okibanguyirizza era okunoonyereza kukomera ddala awo. Kasita ggwe oba wa statement yo okunoonyereza kukoma awo naye nga okusinziira ku standard y'okupuluvinga mu mbeera y'obujulizi kikaluba nnyo Uganda Police okuteeka omuntu ku crime scene singa si yaba yeetaddeko oba oli awo ebyenkumu fingerprints ne DNA katugambe mu ngeri y'okunywera ku kikopo ekibeera kinoonyerezebwako byonna bibeera bizibu. Ky'olaba mu firimu z'Abamerika bakozesa obukodyo bungi okwetooloola suspect nga tebannamukwata ne babatega ne bu agent obw'engeri zino oba ziri paka nga kakuggyemu information. Bagenda okuyita ku kkooti nga bakwetoololedde akabanga wano bakuyita gwe wennyini obabuulire engeri ki gye wazizzaamu omusango ate era mwattu naawe n'oba wa kisa n'okola ki n'obabuulira n'okola ki
n'obabuulira
mu ki mu statement mu ki
mu statement
si musango obutagikola byawandiika abikusomere ng'akuwooyawooya awo wonna oba oli mu katego ye obeera omwanguyiza mulimu gwe ne siteetaatone waakwo. Abo babeera balabe bonnambeemu botateekeddwa wadde okuwa okutu wadde okunnyonnyola. Oteekeddwa kunnyonnyola mulamuzi abeera taliiwo ku ssaawa eyo gwe bagambira nti kola statement. Kale gwe bagambe ndibimwegambira mutwaleeyo fayiro yammwe nga nkalu siteeti tajja gisankishoninga ojja kusigala ng'olya butaala. Waakiri olwewo kaduukulu essaawa ana mu omunaana bwe ziggwaako baakukuta oba si kyo bajja kutwala mu kkooti bakutwale ku limandi wiikisi bbiri okusinga okukusiba emyaka ng'otya limandi ate ng'era tojja kujeewala. Ochuli decho?
Yeah.